Bring a band.
Big Sound Music.
Band Music. Pake misi na wigo. Nimona pa tumbo yoto. Nimsure na kasoro. Nipohuru kupiga mingo. Kushinda kwa SNO. Nitareka kama mtoto. Napenda hata kitembea. Kwa kemi nimelegea. Akini bipi nampigia alo. Na hapa sinaga wenge. Mganga nyanga kilinge. Hata kwa dance cheze wote, come on. Na hapa sinaga wenge. Mganga nyanga kilinge. Hata kwa dance cheze wote, come on. I love you boy, ay ay ay. I love you boy, ay ay ay. I love you boy, ay ay ay. You gon' make me crazy. I love you boy, ay ay ay. I love you boy. Me crazy. Kwa pendo nipo vitani. Masai panda moli. Unigande moyoni. I love you boy, yeah. Sioni mwingine zaidi yako wewe. Kweli umenishika boy wewe. Pacha wawili watatu. Itatokea kula na doto. Tosha. Na hapa sinaga wenge. Mganga nyanga kilinge. Hata kwa dance cheze wote, come on. Na hapa sinaga wenge. Mganga nyanga kilinge. Hata kwa dance cheze wote, come on. I love you boy, ay ay ay. I love you boy, ay ay ay. I love you boy, ay ay ay. You gon' make me crazy.